ka min fɔ jamaɲɛmaw ye fanga bɛ n ka kɛ kelen ye.